Esule ana mwetano. Era nate bwe muligabana n'obulwensi okuwa obusika, muwangayo ekitone eri Mukama omugabo gw'ensi omutukuvu. Obuwanvu bwagwo buliba buwanvu obw'emmuli 225,000 n'obugazi 10, guliba mutukuvu mu nsalo yagwo yonna okwetooloola. Ku gwo kuliggibwako olw'ekifo ekitukuvu 5,000 obuwanvu n'5,000 obugazi okwenkanankana enjuyi zonna, n'emikono 50 olw'embuga yaako enjuyi zonna. Era oligeza ekigera kino, obuwanvu obw'225,000 n'obugazi obw'10, n'omwo mwe muliba awatukuvu, awatukuvu ennyo. Ogwo gwe mugabo gw'ensi omutukuvu, guliba gwa bakabona abaweereza ab'omu watukuvu abasembera okuweereza Mukama, era kiriba kifo kya nnyumba zaabwe era ekifo ekitukuvu eky'awatukuvu. Kale Abaleevi abaweereza ab'omu nnyumba baliba n'225,000 obuwanvu n'10,000 obugazi okuba obutaka bwabwe ku bwabwe
olw'amayu
20, era muteekangawo obutaka obw'ekibuga 5,000 obugazi n'225,000 obuwanvu okuliraana ekitone eky'omugabo omutukuvu buliba bwa nnyumba yonna eya Isirayiri. Era buli ekiriba eky'omulangira kiriba ku mabbali g'omugabo omutukuvu n'obutaka obw'ekibuga eruuyi n'eruuyi mu maaso g'ekitone ekitukuvu ne mu maaso g'obutaka obw'ekibuga, ku luuyi olw'ebugwanjuba ebugwanjuba ne ku luuyi olw'ebuvanjuba ebuvanjuba, n'obuwanvu nga kyenkana n'omugabo ogumu ku migabo okuva ku nsalo ey'ebugwanjuba okutuuka ku nsalo ey'ebuvanjuba. Buliba butaka gyali mu nsi mu Isirayiri, so n'abalangira tebalijooga nate abantu bange, naye baliwo ennyumba ya Isirayiri ensi ng'ebika byabwe bwe biri. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, "Kibamale, aye abalangira ba Isirayiri. Mujewo ekyejo n'okunyaga, mutuukirize omusango n'ebyensonga, abantu bange mubaggyeko obukamuzi bwammwe," bw'ayogera Mukama Katonda. "Mubanga n'eminzaani ey'amazima, ne efa ey'amazima, n'ensuwa ey'amazima. Efa n'ensuwa bibenga bya kigera kimu, ensuwa ejeemu ekitundu eky'ekkumi eky'ekkomeri, ekigera kyayo kibanga ekkomeri bweri. Ne sekeri eriba gera 20, sekeri 20 ne sekeri 25 ne sekeri 15, maane yammwe bw'eriba bw'etyo. Kino kye kitone kye munaawangayo, ekitundu eky'omukaaga ekya efa ekiggibwa ku kkomero ey'eŋŋaano, era munaawanga ekitundu eky'omukaaga ekya efa ku buli kkomeri eya sayiri.
N'omugabo ogw'amafuta ogulagirwa
ogw'oku nsuwa ey'amafuta gunaabanga kitundu kya 10 eky'ensuwa ekiggibwa ku kkooli, z'ensuwa 10 ye komeri, kubanga ensuwa 10 ye komeri. N'omwana gw'endiga ogumu ogw'omu kisibo oguggibwa ku 200 ku malundiro amagimu aga Isirayiri olw'ekiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe okubatangiriranga, bw'ayogera Mukama Katonda. Abantu bonna ab'omu nsi banaawanga olw'ekitone ekyo olw'omulangira mu Isirayiri. Era omulangira y'anaawanga ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo eby'obutta n'ebiweebwayo ebyokunywa ku mbaga ne ku myezi egyakaboneka ne ku ssabbiiti, ku mbaga zonna ezaalagirwa ez'ennyumba ya Isirayiri. Y'anaategekanga ekiweebwayo olw'ekibi n'ekiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe okutangiriranga ennyumba ya Isirayiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, "Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, oddiranga ente envubuka eteriiko bulema n'olongoosa awatukuvu. Ne kabona atolenga ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi n'aguteeka ku mifuubeeto gy'ennyumba ne ku nsonda ennya ez'omugo gw'ekyoto ne ku mifuubeeto egy'oku mulyango ogw'oluggya olw'omunda. Era okolanga bw'otyo ku lunaku olw'omwezi olw'omusanvu olwa buli muntu asobya n'oyo atalina magezi." Bwe mutyo bwe munaatangiriranga ennyumba. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'omwezi olw'14 mubenga n'okuyitako embaga ey'ennaku 7, emigaati egitazumbulukuswa gye ginaaliibwanga. Awo ku lunaku olwo omulangira yeetegekerenga yennyini n'abantu bonna ab'omu nsi ente okuba ekiweebwayo olw'ekibi, ne munaku omusanvu ez'embaga ategekenga ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama, ente musanvu n'endiga ennume musanvu ezitaliiko bulema buli lunaku okumalako ennaku omusanvu, n'embuzi ennume buli lunaku okuba ekiweebwayo olw'ekibi.
Era ategekenga ekiweebwayo eky'obutta,
efa ya nte ne efa ya ndiga ennume na buli efa yenne ey'amafuta. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'15 mu mbaga akolenga bw'atyo okumala ennaku omusanvu, ng'ekiweebwayo olw'ekibi bwe kiri, n'ekiweebwayo ekyokebwa, n'ekiweebwayo eky'obutta, n'amafuta nga bwe gali.